this, baby.
Kana kiuno laini cha kucheza by koko
koko,
nikikaona na tamani tu ni chambe doko
doko,
aro tena tatu kwa mbili hapa na siki moko
moko,
changa kwa mwini kagere joni boko aro,
oh,
kana vyo isheke isheke tua
isheke tua,
kama ana pingili anavyo icheke tua
cheke tua,
lete lete
niweke
on lete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini? Oh baby, lete lete
niweke
on lete
niweke,
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini.
Pakua,
oh paku,
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kaki sambu cha popu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua pakua, pakua
Pakua, pakua. Asa ile, ile tete, mtoto punguza mapepepe, acha kite kite tete, nevunje vunje niwe kiwe tete. Ae, oh, kipotabu, katoto kamepungua
sepetu,
kipele kikiwasha, sekuni nakakwarua. Mtoto kasheka fimbo ya babu, namshikisha adabu, wasoto penda twa wapatabu, unawaimia tarabu. Hawana, hawana la kusema hawana,
hawana,
hawana la kusema hawana. Asa lata lata
niweke,
alete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini?
Niweke
lata lata
niweke,
alete
niweke,
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini.
Pakua,
oh paku,
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kaki sambu cha kopu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua pakua, pakua pakua pakua,
oya baby sisi deke la achia sa
funga mkanda,
hey baby sweetie za kushoto kulia
samba msamba,
jamani popo popo amsha popo
amsha popo.
Nasema popo, popo, leo popo,
amsha popo.
Come mix Lizer.